Why? Mtu mbaya, say, katiri la flows. Niku kwenye microphone, nakata tu flows. Majanja mwana na yo menge na la keep too low. Jina yo se mwana kikama siski. Kumbe na vyanzo vya habari kama KGB, ITV, TBC, BBC. Niku protected kama Area 51. Kitaka kunivajulize waje namna gan. Fan kwa fan, ama waje gan kwa gan. Man kwa man, ama tuende gan kwa clan. Mike tam kama prisi, kari dos. Doma na nona si banduki na speed si flows. Wezi spani kiwa kama manoroya kwenini mwana guja mini sambazo pendo paka barini tamini cha mweza kukama chako sobaya wanini natuwezi fana na hata iwe ni ha.
Niko kwenye microphone atasamini ni sita mani son. Niko kwenye microphone atasamini ni sita mani son. Niko kwenye microphone atasamini ni sita mani son. Niko kwenye microphone atasamini ni sita mani son.
Wanaingia chaka kama Demas na plies watabaa na putema.
Yeah, yeah.
Wanaingia cheka kama Demas na plies watabaa na putema. Na wana mnavichonga mnavyomba nije kupotea, yeah. Tajenga nyumba toba kwa mawe mnaonipondea, yeah. Chagombea kwa mokozi le haso zezo asaidia chozi safishe macho li mweze kuyona njia. Mambo kwa soksa tupe kuika mpoto. Tuna maposo lazima unyue mguu wa mtoto. Kicha na donda mkaguzi ni mkono. Yeah, wanachonga pige nyuzi midomo na puzi. Yeah, makuzi putea mchuzi nilaluzi juzi reje. Unakonda na sojudi nyimbuzi msunguzi mea. Jinyo nyue ilo vishinde vizuizi kambizi lea. Jijue kauna sira za mkizi rithi so share. Masela tuna fake,
tunavuta divi chungi.
Unataka ulevi,
kungu utajivu kwenye tungi.
We can dream na mkina blue man instead. Na neti ya kustream, fair check it, Sanjay Craig.
Niko kwenye microphone.
Nasum mama how talk about game gumo pano tadum kama una Chicago down na so binafsi kwa staki haki yangu mimi baki kati kaza wada boy pata digombani
cause I'm remedy gumo kumeza kaweni wakem see na safiri shamari ni kutumia swahili do to do na cha vitu mo don't try this I don't want to say you know bo.
Ndoto ziwi pako singizi kukata. Na kuna kitu rice kupata squeeze kakudata.
Flames ina waka kichwa ni kaniko Aleppo.
You better run.
Au kibiri vipi tuseto.
Unashanga, shanga meli kubwa bandarin. Lakini ndogo iwapo katikati ya bahari safarin.
Niko makini pia napita makini njia. Na siza makini kia juu cheka North Korea.